Yeah. Angela, my crew, Angela, more. This is Chuku Kobo, a little boy, one baby. Nia Bukobo. I think I'm one of them. When you're married, I got Kobo. And do Daniel Nemo Rodum, Kai Jekele. Yano Kai Kele Jova, Onyuku. When you're to Donin and Adele do Nime Zion. When you're very like a Buna Lanirie, Coquelin Paman Coquel, the digger Quenqua Laz Nime Zi, Yano Kai Water to Piperna, Osnaga Jizoputa, where don't you do Malan Obima? One on didn't do Nalan Kendidin. Yana kai kele Jehova onye na-edu anyị n'ọkụkụ na mbata anyị anyị ekele gị Chineke izuru ka eme na ndụ ndị niile kwere ekwe ndị nyere nwa na ndị ọgwụrụ ọda keleenụ Jehova n'ihi na ruo mgbe ebighị ka ebere ya dị onye ihe niile kere eke ga-abụ Israel anyị onye na-echebe Israel onye na-echebe obodo anyị bụ Naijiria eze ndị Igbo onye duru anyị ije n'ụbọchị tata ndụ anyị dị n'aka gị ruo mgbe ebighị ka anyị were na opi ike too ya were na une na ụba akwara too ya were na iti egwu na ite egwu tokwe na aha onye nwanyị halleluya amen.
Ya no kai buru chukwu ibere na ekere ngi jiwa bana.